badde mulungi jendi Elo badde mwesi kwa tata Yeru mchalo Ngafese njini badde Urutindu lwa kubada Nasiri na rugendo Nonjola yola Nonfulo muntu Noyungo urutindo Katinengira jendaga Kusabyo chimpate Ekwano chimpate Omukiso gumpate Na yenti demu jendaka Notandike kanisayo Nyeze vili nejula Nogula nehama Nane maulilo tunda Bantu no bababe Gatoba lili rancha Yali avuga hama Nomalanga na kagali tulina Patandi sebintu Ebirunjo kuzama Ebyagalwa abantu Komerero yabwe ne bambi Betwali musomero Twadukanga ne tufubutuka Ne kakusimba kantu Era notula Kutandika kirala Nokumaliriza kirala Zena bawala Nyamba malirize bulungi Walala ntide nyamba ntasa Ololo ntide nyamba Mera na buli chenkola Sagala kuswana Natandika nawe nyamba malilize nawe Bakulembeze b'Afrika Bambi mbasasira batandika bulungi Komerero yabwe ne bambi Sera by'obote Mulembe gw'obote bantu bawano bote Tuli omusajja ayogera Yatandika bulungi Wakati awo n'ebisoba Yali ayagalwa abantu Nga buli amulaba galawo Muntu eyali omuzira Yalwanirira eggwanga lye N'adduka buddusi Kuno ne bazza mulambo Kutandika kirala N'okumaliriza kirala Nze nava wala Nyamba Kumalirize bulungi Walala ntide Nyamba Era Na buli chenkola Sagala kuswana Natandika nawe Nyamba malirize nawe Mbele bulungi Chalawo, ne sente ne muziwa Ne muita bantu Nyeze satu na novayo Bafumbiru atubala Na vanovayo tubabala Bafumbiru ameita dia Bamaririza ameita nchima Neboku baka simuke
Enchime
Kati mweita nchima uru nagiranga mweita kapa Babari mwei semese Eche semba yokurwana Nyamba Nokolobu sentebo Bambi nebuwerawo Nonyo mwenge Nava chala nochakaza Muntwe yasule nakasero Yasulanga nakuru Tuse bukadiwa Kaneche kumito chirina Kutandika chirala No kumaririza chirala Jesala jesaba Umaririze burunji Burunji, burunji, burunji Ma Bible yesomesa kabaka athamulamba nebe yalwala teyanonya katonda namba namba era tabuli chenkola
chibele chinunji
sagala
sagala
natandika nawe namba maliliza nawe.